nyanya ndo mimi paswazi bila yeye. Ni kweli pia napenda utani, na swala la kupenda yeye niko serious. Na ukitaka unjue kiundani, basi tongoze ni kuonyeshe kazi. Wenyewe ndo na huyo huyo, yani nina mmoja mpenzi. Wenyewe ndo na huyo huyo, ni mambo ya kuchitisia wezi. Ha baby, na kupenda paka na isi bariti. Ha baby, na kupenda paka na isi bariti. Ha baby, na kupenda paka na isi bariti. Ha baby, na kupenda paka na isi bariti.
Naomba ni wasilishe kesi, namleta mhalifu, anafanya moyo wangu uenderesi. Huyu kanifanya mimi nimekuwa msepe, imekuwa ngumu sana hata tu kutoka nje. Na ukubwa wa tena naletewa pete, sipo kula twagombana, eti hataki nikonde. Mwenyewe ndo na huyo huyo,
nisha mvuoni utamani na enjoy mombezi mimi chosha nipo hoi yeah. Dunia ina siri so kila une mora ba moyo ni mwake na furahi a lot of mess nisha kunua furahi yangu ni wewe kule nilipata rai la kunua furahi yangu ni wewe kwa wengine ni chaji sumu wa furahi yangu ni wewe hata si
funza mengi kuwa na subira na moyo wangu meuvunja vunja umeukatilia mema yote nilotenda kwako ina maana kuona wenilipa mabaya wenzako wewe mbaya upendo umebadilika, mapenzi yamekwisha, amani hakuna tena. Ila siku vitimbu visa unakunja ndita, umbe una mwingine jamaa. Ila yote we sawa, sikuombei mabaya, nimefunzwa na wazazi nipe jema kwa baya. We nenda tu haya, sikuombei mabaya, nimefunzwa na wazazi nipe jema kwa baya.
Nasema nenda, nenda we, nenda salama, nenda we. Nasema nenda, nenda we, nenda salama, nenda we.
Prince Noel is always having up to see vibes.
Vingi kwenye sayari ya mapenzi yako, ya kunivunja moyo nilikuwa mjinga juu yako. Tena, tena, tena usisahau, nalipa jema kwa baya, kwa yote ulofanya nje sitosema. Siwe mwongo mseme ukweli, nilikupenda dogo mdogo, sitofeli na nitasonga. Kubwa imani nitampata wa kunipenda, na maumivu yote nitasahau. Ila yote we sawa, sikuombei mabaya, nimefunzwa na wazazi nipe jema kwa baya. We nenda tu haya, sikuombei mabaya, nimefunzwa na wazazi nipe jema kwa baya.
Nasema nenda, nenda we, nenda salama, nenda we. Nasema nenda, nenda we, nenda salama, nenda we.
Nile mondi jitena, mondi jitena.
Kutenganisha next wako
sisemo na nipenda na uje manisha hivi
menipende ani
sema menipende ani
sema basi umenipende ani
sema menipende ani.
Mapenzi ila mapenzi yalinitia kiburi, yalichonitenda enzi hizo. Maana wengi niliwapa mapenzi, baada ya penzi nikavuna wadui, naogopa mwisho vilio. Mapenzi hayajakamilika, mapenzi ni maridhiano, imani na nia, mapenzi ni mawasiliano. Nami na maswali mengi wako, kilicho kutenganisha next wako. Nakamba unanipenda na ujamanisha hivi,
umenipende ani, sema umenipende ani, sema basi umenipende ani.
Nambie umenipende ani,
kazi. Kwanza waweke karafu, tuime tucheze. Tulitunywe tujigaragazi, hadharani tuweke.
Pacha wangu wa uka, elewa ni wewe. Shida zangu za kosa, mzigo nipe ni utweke. Tunapokezana.
Ukilewekwa, mzigo na upokea. Pamoja tunapambana, ukipata na mimepata.
You my guy, you are my charge. Siwezi kukusaliti kiso mtaji. Hayathamini mahusiano yetu. Na mumba mumba ya linde.
And I will write this will until they all fall off. Ukidondoka na dondoka na wewe. Cause if you ain't got love, then what do you want?
I'd rather be with you in this hope.
Kuna mapaka mjini, ila mama sue.
Kuna madanga mjini, ila baba sue.
Uamuzi bora lofanya ni mi kuona wewe.
Kama sio wewe, ni bora ni wewe mwenyewe.
I got you baby. I got you baby. Oh.
I got you baby.
Oh na 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 na. ATJ wa sage. Akipita kwa nje, minipo kwa dirisha. Na mchungulia, mbaka anafika. Ilo zase ziabari, lezo pata no zinasikidisha. Eti nambiwa, amehama kabisa. Anwe, nazi sio nazi, tuwe siya tuwe. Ntamuona wapi tena, hata sijui. Unazi sio nazi, oh, tuwe siya tuwe. Ntamupata wapi tena, hata sijui. Bele ya macho yangu wametoweka, simuoni tena jirani. Oh, simuoni tena jirani. 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 Nimemisi kweli, paka nataka kulia. Kikumbuka asubuhi salamu zake akinisalimia. Hapo nilipo sielewi, bora ningeshamwambia. Aondoke akijua kanampenda kina kwa hisia. Jirani, oh, uko wapi? Ah, jirani, oh, uko wapi? Nazi sio nazi, tuwe siya tuwe. Ntamuona wapi tena, hata sijui. Nazi sio nazi, oh, tuwe siya tuwe. Ntamupata wapi tena, hata sijui. Bele ya macho yangu wametoweka, simuoni tena jirani. Oh, simuoni tena jirani. Simuoni tena jirani. Simuoni tena jirani. Simuoni tena jirani. Simuoni tena jirani.
Nipeni shande, nichape. Manetu sande, nakutaka siku zombo. Ukicheza lingo, tene kwa maringo. Nakutaka siku zombo, ukicheza lingo, tene kwa maringo.
Sengunga maingunga, engunga maingunga. Sengunga maingunga, engunga maingunga.
Na hata nikilala, naota ukichezanga madoba. Huku ukipingisha madhuda, bila wewe nitanyuria. Wewe ni malalabai, nasinzia kwa liba zako. My painting man.
na kujigi una nijigi love. Bila we sipati sigino, wewe ni mapenzi. Bila wewe mimi ni nothing. Nyumbani kwangu nimejaza you are painting. Ah, sipo kona I'm painting. Ah, nivisanga tusa over 18, sio under 18.
Nipeni
shande, nichape Monday to Sunday, nakutaka siku zombo, ukicheza lingo. Tenia kwa maringo, nakutaka siku zombo, ukicheza lingo. Tenia kwa maringo, bring it me, I don't know, you ain't a no no. You ain't a no no no. Bring it me, I don't know, you ain't a no no. You ain't a no no no. Usinune itimori nadi
itimori.
Niite top shutter. Wengine wakika mwambia tu shut up. Yani kila napo kuona usiku jirani halali.
Nivisanga tusa over 18, sio under 18.
Nipenishande, nichape Monday to Sunday, nakutaka siku zombo, ukicheza lingo. Tena kwa maringo, nakutaka siku zombo, ukicheza lingo. Tena kwa maringo, bring it me, I don't know, niwe na no no. Niwe na no no no, bring it me, I don't know, niwe na no no.
Niwe na no no no, no.
Sengunga maingunga.
A legendary time that you wind up a stand in the bamba. Na siwezi sema sana, tena siwezi bonga sana. I never had a type in my life made a vibe down the bamba. Na siwezi wacha nyama, tena waskulagi sana. Leo silali, niko kesha mitungi na washa na choma. Tena sijali, ya mewashinda yao ya tu wataweza. Leo silali, niko kesha mitungi na washa na choma. Tena sijali, ya mewashinda yao ya tu wataweza. Watati, watati penda,
penda.
Banyu tuko hapa tonyosha mikono juu Arsenal mtadu mtadu.
Togu Fernandez, Togu Fernandez, Togu again. Patrick Togu! Oh, he has hit a belter.
Prince Nowell is always serving up tipsy vibes.
Lefari.
Kizi matata, usisikize yo. Haya mapenzi mini profesa, ajue yo. Hakuna na mambo ya juu, juu, juu. Oh my lord, najua Mungu atatulinda bomba. Oh baby, leo silali. Isho bote tunaitagizia torinde. Bili ya hali, hakikisha yo bila sipewe mwingine. Leo silali, isho brute tunatagizia dorime. Natamali, ubavu chuma upande mwanaume wa shine. Watati,
finale.
Oh, watatu penda,
finale.
Befari,
finale.
Uliza kipenda,
finale.
Watati,
finale.
Oh, watatu penda,
finale.
Magazi juto, mapenzi.
nimepata pumziko, moyo haupapatiki. Naionja pepo ingani nipo duniani,
duniani.
Nalila leo na kesho, penzi lipo siniani,
siniani.
Nikunongoneze neno zuri la mapenzi, unibembeleze kwa tungo na utenzi. Baby niongeze, niongeze malezi, penzi tuteleze, tuteleze, uteleze. Would you be my wife?
Yes, I'll be your
wife. Would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Baby, would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Yes, I'll be yours. I bet so much for me. Yet I leave you. Yes, and now I've la la. It's been real. Cause I have found a piece of my heart. You're the piece of my heart. And I love you.
I'll take it to my mama, I'll take it to my daddy. Chugure ne kazu o jambale. Tena kwa mama yangu na baba yangu. Yes, I'll be your wife, my baby.
Yes, I'll be your wife.
Would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Baby, would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Come, 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 come,
I want to set of our own.
simye munange we wao nguza wewe bibyo tosayo eno love ya kuwao chiwete ene jo chiwete
chiwete
chiwete me to luga lero nyumite
chiwete
kegete kiwanja galumanite
chiwete
chiwete obalumyo bugalo mukutude
Atenja kusambanga na wewe kakulu iyo tera Japi kuwa, japi kola, jirunji manya kuteza Apo labu ya pebe njiza na wewe tiki kukuniga yeah. Wama kwa garanyo wama, muno kutole ngo kusima Wewa renyo wewa na kusama Mama, mama,
chuete, necho chuete
Kagari kutembea mama kinyonge Unapendeza nyakati zote ukikonda toki wa kibonge Baby Mwenzenu nimeonja shotamu kidogo nimenogewa Na kutoka siwe zizi gola huba nimelemewa Wanasema ni wachena wala wajui ninachopewa Kama ugonjwa mapenzi mimi tabani ninapepewa Washini kamera pigeni picha toto ilu Lilivyo ubika mana kasirika toto ilu Limebarikiwa na rangi ya hela toto ilu Hapo nikifuma mtu itakwenda jela toto ilu Na mimi na bebe
kwa kanga. Kweli umeumbika mwaya kiondoni unashanga. Oh, 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 I will do everything for you. Love that nobody can show you. From the day that I met you, girl, I started falling for you. Wangu mie, eh, eh, eh. Usinikimbie, eh, eh, eh. Ninganganie, eh, eh, eh. Wanga waumie, eh, eh, eh. Washe ni kamera, pige ni picha toto ilo. Nilivyo umbika, wanakasirika toto ilo. Nimebarikiwa na rangi ya pesa toto ilo. Ona linapendeza, wanapata pesha toto ilo.
Na mimi na bebe nimeshapata mtumba. Simizi na mimi na bebe.
Tomano kumarungu nyocho lwisa. Umini uki nyo Wache love uwe masando ya kama Oki ukara chonyo Ni wache love umia mumu mudo kama Umina chibela Wache love uwe masando ya kama Oki ukara chonyo Ni wache love umia yoro mudo kama
Karibisha nanya kodong kodong Usikute vitu bila kondom kondom Kuna champagne, body pain Top top player best in the game Kelume, dance Ongeza mavitu na makudade Hakuna masanse, kuna masensi Kukatana na kukata maji Ukia liko kwa wanati Lazima makong king kong jabaraki
On the house, mazadi wamefika Watoto wenye class, vile wanachachisha Na tukila ncheki vile kuna badilika Good vibration na kuna kasirika Kina mina wamewasha kingdom Samina mina wana waka waka na kibong Madoba za kodong clan wana sing along Bila thong rende wrong kama chom tuko zong Big tune, big sound tunafinya kama sembe Mix ya dance solo hangla mulembe Muma tamu sana zinacheza kama stenje Tuko disco tumepull up tuko genje Yeah, 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 yeah
Pass up come see your baby mama, it's a triangle. I am in the mood.
Can I see you tonight? See you tonight. Why God love baby for life?
Mana nikipenda mabaya na yaficha nyuma ya pazia. Indo chemba kuja nkutuliza na watatulia. Nimechoka kuwa single single, nahitaji mrembo kwa sasa. Sikuwa mauna uno, nimesha punguza anasa. Nimechoka kuwa single single, nahitaji mrembo kwa sasa. Sikuwa mauna uno, nimesha punguza anasa. Natamani kuitwa shame, natafuta baby siyo dame. Alafu tuwe same, benzili weten over time. Sitaki kujiprem, nijipate na problem. Nataka tuwe same, nidune na wewe kila same. Nikuangalie mama, nikuangalie mashuri, nikumbatie mama, nikumbatie masuti. Kupenda. Sina idea ya kukuwacha kabisa, siwezi kutenda. Wendo wifi, mtakupenda Januari mpaka December. Nimechoka kuwa single single, nahitaji mrembo kwa sasa. Sikuwa mauna uno, nimesha punguza anasa. Nimechoka kuwa single single, nahitaji mrembo kwa sasa. Sikuwa mauna uno, nimesha punguza anasa. Jamani kwejwa shame, after BBC or them. Alafu tuwe same, benzili weten over time. Sitaki kujiprem, nijipate na problem. Nataka tuwe same, nidune na wewe kila same. Nikuangalie mama, nikuangalie mashuri, nikumbatie mama, nikumbatie masuti. Nikuangalie
Jimmy X Doubles
Doka mando kabango, amani mezizima ya moyo. Amuzima na songo, na jini mara hapa tefura. Sina ama masina, chumajua misina mawe. Nono na songo na ubachela, nilisubiri urudi nikuwe. Suli na mbione na soma, merudi na ulezi kuna mwana. Na vipesa nipotumba, oh mama, ilijini maupate. Sasa umetua maza, na umesha za, akili na mwili vimepagawa. Na kunwa energy ya sina power, maji ya kunwa ila wame na. Salamu natuma, nipwa yulo lusoma nae.
Nipike simu na poke Na unge ule soma nae Ulisema oyo msela Sela oyo na soma nae Tunde longu wakala sela Katafuna tafuna O sela mama Sela, 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 sela,
Follow the Mr. Mind on Twitter and Instagram.
Tena moyo, kezekana nipewe mwingine Itaifuta memori, iyamiye dunia nyingine Kuna watu na vyetu, kuna watu na roza kutu no Acha watu mijitu, kuna mijitu na roza chatu no Chimba nena mama, chimba,
chimba
Nini bado ni mzima, imeribu poti njini mzima Itaaza ukitena Chimba nena mama, chimba,
chimba
Nini bado ni mzima Nimeribu poti njini mzima Itaaza ukitena Salamu natuma Ni kwa yule lusoma nae Ikipige simu na poke Anaunge ule soma nae Ulisema ule msela Sela ule unasoma nae Tunde longu wakala sela Katafuna kafuna O sela 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 Sela
New DJ Prince Noel Prince Noel Prince Noel